Hey Tom.
Pizza the king and you know it.
Lisa the queen and you know it.
Lisa the queen and you know it.
You know what time it is, we're the genius, baby. Let's do it.
Hata baba na mama na watia mawazo, nasikia wanitafuta. Mimi wapi nilipo? Kwa nini ulinishauri niache masomo? Na ukanishawishi nitoroke home. Sasa nao najijutia, kwa nini nilioleka mimi queen na wakati bado bora ningejisomea. Baby na muwa kondoka, baby na muwa kondoka.
Nilikukwaza sana uliponiona na yule, ila jua hata glasi hugongana, sio si ajabu kwetu we. Nilikuleza njaa, ila sikupenda, ni hali ya maisha tu. Tena nashangaa unapotaka kwenda na bado nakupenda bu. Okay fine, nipe time, give me last chance. Tena we, nielewe, nikikosa tena sawa. Utondoka mama,
sawa.
Ni bado nakupenda sana,
sawa.
Usimsumbue mama,
sawa.
Subiri mimi nikose tena.
Acha nirudi nyumbani,
no, no,
nikaombe
no.
Mama samani,
no, no, no.
Niachane na wewe boy.
Kwa nini?
Hata kama unanitani. Mapenzi gani haya baby?
Ila pandyo kwetu. Tulia mama, mama, tuijenge familia.
Mapenzi gani haya baby? Unanidanganya mimi. Haya na acha raha baby. Yanitia karaha mimi. Mapenzi gani haya baby? Unanidanganya mimi. Haya na acha raha baby. Yanitia karaha.
Lisa the queen and you know. Lisa the queen and you know it. We're genius, baby. Dele 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 dele.